Yomungu wataramye ni muhige duze heze inyanza yibwahamye ubwo bazatukuhumburaye impamiriza gushyiza hehehe ubwo bazatukuhumburaye aho garusho za mihigo ntuzaharushye iyi ntumwa ngura teri kwe ugeze mu bihame indatirwa bahizi ngo tuzuhumve nduhuru tuyibune ngo dore ibihame by'imihigo dusezerere wiramutse tuzagarukaye ngura teri kwe ugeze iremeheraye yeruye manasohoka ntazabiyoberwaye inyambaro udashyikirwa ngwazuhuhu umva induhuru hayibune ngo dore ikirangirire kinyamibwa musezerere wiramutse azagaruke ngura teri kwe ugeze mu kinyaga yerusenga mihigo ntazabiyoberwe indatwa y'intore ngwazuhumve induru hayi ngo niwe rwibasira kuboneza niwe rusakarana amakuza mujuru niwe rushorezwa kurinda hakomeye musezerere wiramutse tuzagarukaye